Afrika, ubizwe Afro Sound, ubizwe uZulu Boy, DJ Khuleko zonda maqhikeza ngisho kuwe wena jokosa ikhumbula amaphuzu elimene.